nani na ngalo zondo Mzondelani na ngalo zondo Endisiti uungu mgani wa Now I know It's a thin line between love and hate